trendybeats.com.
You know, I hustle, hard. I'm a juzzling, si choke in a crown. Sweating my cools, I'm tacking, talking about. Nims and boozes, poppies, talking so blouse. Take off the shoes when you walk in the house. Na rudi ndani kama futa fundi ukuta. Na bati flani mamluka zushu ni sus. Kesho so special kwa fik, ka kesho kuchwa. Na nvye madepo siwepo kwa street weni kurut. Na jim na mini kwenye get it up and get it. I'm shale mazo na ele city down in city. City kia wawiri, highway city mtaji snitch. Na utajiri haukariri, awono atabiri wana switch. Mkobize, nataka mniaribia nsitoke njenu. Na utelezi nije mnipatie matop. No pungufo umakini. Mnataji rapture kama thesa. Nike in, kumina saba. Sometimes nakaa chini ya kilini. Najenga fikra, najuliza lini mtashika madini ya hiki kicho. Cause uso kufuga kama mzuzo zavara. Mskofius kufu, na ile lugha ya ishara. Na flippy game kama jagwe kwenye monyesho sarakas. Kwa mademiza idia vyagwe na yumpa msada mwanake. So nkimona mchizi, anamkiss. Demu wangu wa zamani kwenye lips na enjoy. Next time yo demu wakini pablo. Sikoji.
A hustle hard. I hustle.
I'm on some other shit, kadudu kuwa kwenye tundu siyo, Nozo kawo kano chungu na kilio, Unachujua kiwe shiwa kiwe ndio, Tusiwe waga unataka slogan do hiyo. Naona mnavyo nfionza na ponja mafanikio. Jesh la mtu moja stochoka stochoka mbio stochoka na kiu ya mgonjwa leponzwa na kauli mbio hiyo. Na kufa monki kwama imani na kosa kichwani zinatoka nano kumlani hasa unantosa. Kwa semu sika ni vyema gemu ninalipa mapema. Ukishika nema unipa kwa fanya kufoka. Kisho nasema mlaji so mchumi ha. Unamfisha chaji uvunajwa itaji kanuni ha. Na kwa jesu na kumi wakati na tisa watanjua jemuni bila kusababisha. Kama mapacha na dumi au meweather na ngumi. Jua meza uvunguni bila kuekeza tasumni. Na chokeneza kibumi haso kimpigisha bao wa uteleza. So wakati wa Rakelo mwache Chris Breeze atishi. Akiwa Lubumbashi na hii chat na iko titi. Antaka pita baki kati libati simshiki. Astambaye na chaki mvute shati sabati zimtishi. Dharau ndo kilema lichonacho. Nasau mapema dawa lintema. Kisha na hasu na napiga bao. Vya mambeleo tena kia macho. Nyamazisha nao nena kwa nema nkivuja jashu. Mziki nzede dore mifaso. Napenda kiki ndo anamore mipasho. Na nasikia squeezy pesa inafanya upuzi we issue. Kisa inalipe siwe shoes kwa kila kitu.
I put my heart and soul. Cause this is all I know. All I know is the hustle, a hustle.
More music on trendybeats.com.